Chake ni muziki tu, kinywa chake tabasamu tu, kila wimbo ye mikono juu ila mimi simulewi, yeah. Labda napenda R&B, labda napenda na jazz, labda napenda denso, mana nacheza kila wimbo, ila sijui kama tadata na mie, na jaribu kuambia moyo mataweza nipenda na mini wenake. Mano umekufa umeoza kwa ke wangu moyo. Ila tatizo DJ kamchanganya kinoma, kuwa mbali naye walai mchumba kagoma. Ila tatizo DJ kamchanganya kinoma, kuwa mbali naye mchumba kagoma. Kasema anampenda DJ. She say that she's in love with the DJ. Kasema anampenda DJ. Kasema anampenda DJ. She say that she's in love with the DJ. She say that she's in love with the DJ.
Amenichanganya sana mwenzenu, mwachini mtafute vya kwenu, japo sijui kama atadata na mie. Mwanzo nilijipitisha mwenzenu, akaniangalia ilivyopigwa nisame, akachanganyikiwa, japo sijui kama atadata na mie. Najaribu kuambia moyo kama taweza nipenda na mini wenaye. Mano umekufu meoza kwa ke wangu moyo, yeah, yeah.
Ila tatizo DJ kamchanganya kinoma, yikuwa mbali naye wala imchumba megoma. Ila tatizo DJ kamchanganya kinoma, yikuwa mbali naye, yeah. Mchumba yani kagoma. Mr. DJ, uwe, punguza we. Kasema, anampenda DJ. She say that she's in love with the DJ. Kasema, anampenda DJ. Kasema, anampenda DJ. She say that she's in love with the DJ. She say that she's in love with the DJ. Kwangu akai kwa Jukes ya kai pia Baraka the Prince kasema fight. Anataka kwenda kwenye dance floor, akili yake ndo ilipo, mziki mzuri ndani ya moyo, that's why anataka kufurahi. Japo sijui kama tadata na mie, najaribu kuambia moyo kama taweza nipenda na mini wenaye. Mana umekufa umeoza kwa ke wangu moyo. Ila tatizo DJ kamchanganya kinoma, ekuwa mbali naye wala imchumba megoma. Ila tatizo DJ kamchanganya kinoma, kuwa mbali naye wala imchuma megoma. Kasema anampenda DJ. She say that she's in love with the DJ. Kasema anampenda DJ. Kasema anampenda DJ. She say that she's in love with the DJ.
with the DJ.
DJ,
she said she's in love with the DJ.
DJ, DJ.